asomafo tianan na worikasa kire oman no no asofo ne asorifi safohene ne sedukifo ba wonso na eye won ahise wori kire kire oman no na worika ewufu mu sori wo yesu din mu na wo kire won di won kosie se adenche efise na onwunu adwo enso won a wote asem no mu bebreje di na nipa no dodo beye se mpim num na ebai se adeche no wati tru ne mpanyimfo ne kirefo besia Jerusalem osofo panyin Hana ne Kaifa Yohani Alexander ne dodo a wofi osofo panyin abusuam na wode won begina mfimfini bisai se
tumi benmu anadin benmu na moye yi
ena petra ho kronkron ahye no ma no ka kire won se
oman atitiru ne mpanyimfo sen na wobisa yen oyarefo yiye ye ho asem se den na ama wanya ayaresa munyina ni Israel man nyina hu se Nazareni Yesu Kristo a mobo no asendua mu a onyankopon nyaa no fi ewufu mu no din mu ono mu na oyigina mu anima ne ho asan yi oyi ni obo a mu abantofo ammu no na abedikweati na nkwaje ni obiara mu nanso din foforo ni osura ase a wode ama wo nipa mu a esese wogye yenkwa wo mum
na wo hu petro ni yohani akukudru na wote se wo ye nipa a won sua ehoma da na mom wo ye mpapa hwekwa no eye won nwa na wo hu won se won yesu na enantewe wo hwe onipa a won asa no yare a one won gi na ho no wenya hwe anka antia won na wo hye won se won fi gwam ho mfi adi no obisa bisa wo ho se
den na ye beye enipa yi na wan hu se ngirani a won nam won so aye ade adi won a wo te Jerusalem nyina anim na ye ntumi nsan na nea ebeye na erenkoso ntre wo man no mu ne se atiatia na ye betiatia won se won kan din yi ho asem nkyre onipa biara biu
na wo frɛ won hye won sɛ won ka asem enso won kyerɛkyerɛ yesu din mu kra na petro ni yohani bua sɛ won sɛ
so etie onyankopɔn anim sɛ yetie mu sen nyankopɔn a mumu ntɛn
na yende yentumi gye sɛ yaka nea yɛhu na yate
na wo tietie won bio no wo gyaa won na oman no enti won hu sɛ nea wo bɛtwe won aso efise ni aba no nti wo nyina hye onyankopon anuonyam na onipa a wo ye ayaresa insentrani yi wo ne ho no adiboro mfishia aduanan na wo gyaa won no wo ba won kasa feku mu na wo beka ni asofo mpanyin ni mpanyimfo no ka kire won no nyina na wote no wade komakro ma won ne so ma onyankopon si
erade wo a wo ye osoro ni asase ni epo ni nea ewo mu nyina wo nam ho kronkron so de yen agya Davida oye wabofra no ano kan se aden di na wiase aman ye jejeje na amanaman susu ade hunu asase so ahene sori gina na etitiru hia faako sori tie erade ni ni kristo no na wo hia yampati a wabofra kronkron yesu a wasra no no woni herode ni pontio pilato ni amanaman ni Israel aman se wo rebeye ne a wonsa ne wa gyna aka ato ho se enye no nyina na afei de Awurade hwe wan ateatee na ma wo nkoa emfa nam nka wasam bra wo tie wonsa sa won yare na wo nam abofra kronkron Yesu din so yensankyene ne anwade yi
na wo wie mpaibo no nea wo sia ho wo soe na ho kronkron sia wo nyina ma na wode nam ka onyankopon asem na wo mu bebia wo jedi no koma ne won kra ya biako na wo mu biara nkase ne nyama owo ye nankasa dia na ne nyina ye won kwasafode na asomafo ne di tumi kese di Awurade Yesu sore ho adanse na odom kese wo won nyina so nanso obiara ne wo mu a biribi hia no na wonga wowo nsase ana adan tonton na wode nia woto anu ti ade bai de begu asomafo no nan ase na wochiche mu ma obiara senia ehia no na yosefa asomafo no to no banaba ne nkyrase ne afutu ba oye lewini a ofi kipro man mu no wo asase bi na otong de ni sika no bai begu asomafo no nan ase